Abakuli b'ebyenjigiriza mu kibuga Mityana basabye ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda ne Minisitule y'ebyenjigiriza badduukidde essomero lya gavumenti erya Mityana Secondary School e Namukozi eryakoseddwa namutikwa w'enkuba. Olunaku lw'eggulo enkuba bikoce yatikudde obusolya ku bizimbe bibiri ku ssomero eryo n'ekizimbe okuli ofiisi ez'enjawulo ku ssomero mwe kyagendedde. Kyateyonyese nti ebintu naddala kompyuta n'ebiwandiiko eby'omugaso enkuba yabyonoonye nga era bakulembeddwamu akulira ebyenjigiriza munisipaali y'Emityana James Muwanga Kironde basabye abakulu babakwatireko ng'ekimu tekinnasamba ddagala.
Ku lwa Mityana Municipal Council eddoboozi lyaffe liva mu kitongole ky'ebyenjigiriza eri minisito yaffe ey'ebyenjigiriza era awamu na ofiisi ya Prime Minister. Wabaawo engeri yonna esoboka okuyambibwa eri essomero lyaffe lino, tusaba buyambi obwo singabusa okutuweebwa butuweebwe, kubanga ekyamazima ofiisi y'omukulu w'essomero n'ebiwandiiko byonna abamyuka be bonna bikosebwa, era bwe twogera wano ebiwandiiko byonna biri mu bbanga.
Ekimu ku bizimbe ebyayonooneddwa enkuba kyazimbibwa ku mulembe gw'abafuzi b'amatwale omwaka gwali 1909. Omuwandiisi w'obulabirizi w'Emityana Reverend Canon Paul Sekweyama ategeezezza nti babadde baalaba dda obwetaavu bw'okuddaabiriza ekizimbe ekyo kyokka nga mu kiseera kino omulimu gukalubye nnyo, n'asaba bazira kisa n'okusingira ddala abayizi abaayitako mu ssomero eryo okubadduukirira mu kaseera kano akazibu.
Era libadde litukuzeeko, twali tuteekerateekera dda okuliddaabiriza, naye kino kituguddeko mangu. Kale ka tusaba bannaffe abasobola otukwatirako, abazadde bawero wishazi bannaffe ba OB ne ba OG, ensonga eno fene tukwatirako wamu, tusaba tukwataganire wamu tulabe we tuzzaawo ekizimbe kino nga taamu eno tennaggwako.